Shuti wo kurikira radio y'u Amerika muri aka kanya tugize tuti ikaze. Uruni rwa rubuga rwanyu mwe bw'urubyiruko twabashyireho ngo mubashe kujya mutanga ibitekerezo byubaka amahoro. Mukaba mukurikira iki kiganiro kuri radio y'u Amerika ku 104.3 FM. Muri studio uyu munsi muri kumwe nange Olivier Satibasumba nkuko bisanzwe nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye
Yvette Musabye Marie. Uyu munsi turaza kwibanda ku muhango wo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'amahoro aho turi buganire n'urubyiruko rwawe rwitabiriye uyu munsi maze rutubwire icyo rwungukiye muri uyu muhango. Turaza kuganira kandi na Perezida wa Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge ahaza kutubwira uko ubumwe n'ubwiyunge bwifashe nk'igipimo cy'amahoro mu Rwanda. Muri iki kiganiro kandi turaza gukurikira impanuro z'umubyeyi uyobora bagenzi be ahaza kutubwira akamaro k'akagoroba k'ababyeyi mu rwego rwo kubana neza mu mahoro.
Twongeye kubaha ikaze mwe mudukurikiye muri aka kanya mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'amahoro. Urubyiruko rwari rwaturutse mu bice bitandukanye by'igihugu rwateraniye kuri stade nto y'i Remera aho rwahawe impanuro zitandukanye maze runasangira ibitekerezo ku ruhare rwa buri wese mu gukomeza kwimakaza umuco w'amahoro. Mugenzi wacu Jean Baptiste Ndayiragije yari atubereyeyo maze dutegurira inkuru ikurikira.
Bamwe mu rubyiruko bari bitabiriye uyu munsi ngo barasanga kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'amahoro hari byinshi bungukiyemo. Bikorimana Jean Claude wari waturutse mu karere ka Bugesera aratubwira uko yabonye uwo munsi n'icyo yungutse.
Icyo twungukiyemo cyane cyane by'umwihariko ariko ku Rwanda uko twabaye mu bihe bikomeye mu myaka yashize aho u Rwanda rutari rufite amahoro, intambara, amakimbirane, bicanye ibintu nk'ibyo ngibyo. Twungukiyemo rero ni uko ubungubu noneho dufite amahoro aho abantu banayishimira, uburyo wishimira ikintu ni uko uba ugifite koko. Kandi usibye no kuba tuyishimira mu nzira aho twanyuze tuza twahuye nabo bigaragara ko bafite amahoro uko barimo barakora mu gihe ikindi gihe babaga bari mu bihuru bihishe.
Mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'amahoro kandi urubyiruko rwari rwateguriwe amarushanwa yo kwerekana impano zabo mu bihangano byerekana aho u Rwanda rugeze mu bumwe n'ubwiyunge nk'igipimo cy'amahoro mu Rwanda. Bikorimana Jean Claude yabonye igihembo cy'ifoto yari yakoze aratubwira uko yakiriye iki gihembo n'ibijyanye n'igihangano cye.
Bigaragaza ko n'ufite ubushobozi bukeya ashobora kubukoresha akabubyaza inyungu mu gihe mbere hakoraga abafite ubushobozi bunini gusa, abakize bakaguma bagakira, abakennye bakaguma bagakema. Ifoto yanjye rero yatsinze kubera ko yagaragazaga umuntu uciriritse cyane urimo utera imbere.
Wabyakiriye ute rero kuri ibi bihembo uhawe?
Ibihembo byanjye nabyakiriye neza kandi nta nubwo byantunguye ko nari nzi ko nakoze neza. Ndimo nkora icyo nabwiraga abantu nakoranye nabo cyatumaga numva yuko kizanatinde ko nababwiraga yuko ndimo ndagaragaza ko dufite amahoro ikintu kiruta ubutunzi bwose baba bafite. So ibihembo rero nabyakiriye n'undi numvaga nari mbyiteguye ko nzatsinda.
Bamusonere Esther nawe yari yaturutse mu karere ka Kirehe. Uyu mwana w'umukobwa we yagize inama agira urubyiruko ndetse n'ababyeyi ku bijyanye na gahunda yo kubaka amahoro arambye mu Banyarwanda.
Ariko tukwiye kwishimira aho u Rwanda rugeze. Noneho se rwa Rwanda aho rugeze twebwe dufitemo uruhare ruhari. Noneho ikintu nasaba urubyiruko bagenzi banjye ni uko twe tugomba kugira uruhare runini cyane, tukagira uruhare runini cyane tukavuga ibyiza. Twebwe ababyeyi b'ababyeyi bacu bamwe bavuga bya bindi by'amahoro by'ibiki n'ibiki, twebwe icyo tuzi cyane cyane nk'abantu bemera Imana tuzi ko dukomoka kuri Adamu na Eva. Ibyo kumbwira rero ngo uyu nguyu ngo ni umututsi, ngo uyu ni umuhutu, ntago nabishishikariza urubyiruko kuko ibyo ntibibaho. Ibyo nababikoze bakurikiye indamu, ubwo rero ibyo by'indamu tubireke, ahubwo twebwe twubake amahoro ku giti cyacu. Hanyuma ababyeyi nabo icyo nababwira rwose nibafashe, badufashe, bafashe n'igihugu cyacu, bafashe n'isi yose, be gutoza abantu ngo rwango kandi n'abana bamenye yuko nitugirana imbere y'Imana buri wese azibarizwa. Hagazavuga ngo umubyeyi ni wambwiye ngo nkore iki.
Muri uyu muhango wo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'amahoro minisitiri Minisitiri w'Umuco na Siporo Ambasaderi Joseph Habineza yahaye impanuro urubyiruko rwari ruteraniye muri Petit Stade Remera. Akaba yarabasabye kutaniga mu ijambo.
Erekana uko umeze. Ibyo ni kumagiye rero muzikuje. Ni ngombwa kugira burya akuzuye umutima. So na ugomba kuba mwifuza kujya kwa kwerekana ko muri Siriya. Kubera ko rero Abanyarwanda bajya kwicara kiri cya gihe. Wasangaga bose bajya mu kiliziya bitonze kandi umutima bashira. Please express yourself. Urukundo rwawe rwerekane. Nunarakanga rubyerekane. Uvuga uti sinishimye. Icyo gihe noneho aba hari kubera ko kurya haryana. Wowe urumva umusekeza kandi urakaye si byiza. Urangije. Be yourself.
Uyu munsi wari wateguwe na Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge ku bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa. Umuyobozi wa Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge Dr. Habyarimana Jean Baptiste yagize impanuro ku rubyiruko muri rusange kuri uyu munsi. Turamukurikira kuri mikoro ya mugenzi wacu Jean Baptiste Ndayiragije.
Ndi Dr. Habyarimana Yohani Batista, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge. Hano muri Petit Stade twizihije umunsi mpuzamahanga w'amahoro. Turi kumwe n'abafatanyabikorwa bacu, turi kumwe n'urubyiruko nk'uko mwabibonye, turi kumwe n'inzego zitandukanye zikora ibikorwa umunsi ku wundi zigamije kubaka amahoro mu Rwanda rwacu. Turi kumwe nanone n'umuryango w'abibumbye UN ihagarariwe n'umukozi wa PNUD.
Murakoze rero, hano habereye igikorwa cyo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'amahoro nka Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge. Iki gikorwa mwebwe mugifata mu buhe buryo mu kubaka cyane cyane ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda?
Iki gikorwa nka Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge tugifata nk'igikorwa mbere na mbere kigaragaza intambwe Abanyarwanda twateye mu kubaka ubumwe n'ubwiyunge bwacu, kuko mu Rwanda inkingi y'amahoro ni ubumwe n'ubwiyunge. Icyashenye amahoro mu Rwanda nuko twabuze ubumwe tukajya muri politiki y'amacakubiri yatugejeje kuri genocide. Ubumwe n'ubwiyunge rero twebwe mu Rwanda niyo nkingi y'amahoro, kandi dutekereza yuko iyi myaka 20 tumaze nyuma ya genocide yakorewe Abatutsi twateye intambwe nziza, twubatse amahoro ashingiye ku bumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Kuri twebwe rero ni umunsi ukomeye cyane, ni umunsi tuzirikana aho tuvuye naho tugeze, ariko ni n'umunsi twongera kugira tuti turebe imbere, turinde ibyo twagezeho, tubishyiremo ingufu kugira ngo hoye kugira icyabihungabanya. So ni umunsi wo kwibuka, ariko ni umunsi wo kureba imbere.
Kuri uyu munsi rero mpuzamahanga, mwagira ubutumwa muha urubyiruko ndetse n'abaturage muri rusange mujyanye n'uyu munsi w'amahoro ku isi yose?
Icya mbere, ubutumwa naha ni urw'urubyiruko. Urubyiruko muzi yuko nicyo cyizere, nirwo Rwanda rw'ejo. Iyo tuvuze ngo amahoro twagezeho dushobora kuyarinda gute, icyizere dufite yuko aya mahoro azaramba ni icyizere dufitiye urubyiruko. Ni uruhare mwabonye, ari mu buhanzi, ari mu biganiro twagize, ari mu bitekerezo batanga, ari no mu mashyirahamwe yabo bari gushyira ingufu mu kubaka amahoro, bitandukanye n'ibyo twabayemo mu mateka y'ubushize. Icya kabiri cyo nabwira abaturage, Abanyarwanda bose muri rusange, ni ukubifuriza umunsi w'amahoro cya mbere. Icya kabiri ni ukubabwira yuko aya mahoro ntabwo yavuye mu busa, yavuye mu ngufu z'abana b'u Rwanda, yavuye mu ngufu z'abayobozi b'u Rwanda. Ni ngombwa rero yuko dukomeza tukayashyiramo ingufu kugira ngo tuyasigasire, ariko tunamenye yuko amahoro ari urugendo. Uru rugendo rero tugomba kumenya gufatana, nk'uko ibyo twagezeho ubu ngubu byose twabigeze ari uko dufatanyije, dukomeze rero dufatanye kugira ngo twubake amahoro arambye. Ariko tunibuke yuko amahoro arambye agirwa n'iterambere no gukora no kwiteza imbere no kubaho neza no kubana neza. Zimvuga yuko igipimo cy'amahoro mu Rwanda ni igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge, ni igipimo cy'imiyoborere myiza, ni igipimo cy'iterambere, ni igipimo cy'umutekano. Iyo turebye rero uko Abanyarwanda babanye, ukuntu Abanyarwanda bakorana b'ingeri zose, ukuntu urwikekwe rwagiye rugabanuka mu Banyarwanda, dusanga ari igipimo kiri hejuru ya 80%. N'igipimo cy'amahoro navuga yuko kiri hejuru ya 80%, ndetse binarenze, kuko imyaka 20 ugereranyije n'ibindi bihugu, ugereranyije n'uko u Rwanda twagiye no kubaka amahoro mu bindi bihugu, rwose umuntu yavuga yuko tunakabaka ba 90%. Ibisigaye, iryo 10% risigaye, ni ugushimangira mu mitima yacu, mwumvise yuko ntawe utanga icyo adafite. Amahoro agomba guturuka ku mutima w'umuntu, ariko Abanyarwanda turacyafite ibikomere biremereye twaciyemo, turacyafite amateka twibuka, turacyafite imitekerereze twigijwe imyaka n'imyaka, bamwe baracyafite ipfunwe ry'ibyaha bakozwe. Icyo rero nicyo duhamagara Abanyarwanda bagomba guhinduka, kandi tukabikora mu biganiro. Muri ndi Umunyarwanda, muri ndi Umunyarwanda dusangire amateka, dusangire ibikomere, ariko tunasangire ejo hazaza heza, dushyiremo ingufu dufatanyije.
Jean Baptiste arakoze cyane kuri iyi nkuru. abadukurikiye mwese indirimbo amahoro ngume ya niyo mugabo Filemi bashimisha.
Subiza ibyifuzo by'abakunzi b'ikiganiro heza badusabaga ko twabashakira impanuro z'umubyeyi ukuze maze akatuganirira ku bijyanye n'akagoroba k'ababyeyi. Twegereye Uwanyana Farida maze atubwira ibyiza byo guhura nk'ababyeyi bakaganira ku mibanire myiza yo mu miryango. Ibi bikaba biri mu bituma amahoro akomeza gusigasirwa mu miryango yabo.
Nitwa Uwanyana Farida, nkaba mpagarariye inama y'igihugu y'abagore ku murenge Urwezamenyo. Inama y'igihugu y'abagore murayizi ngira ngo muri iki gihugu hose. Akagoroba k'ababyeyi ndakazi kubera ko ni akagoroba katurutse muri Minisiteri y'Iterambere ry'Umugore cyo muri iki gihugu cyacu. Kuva kera na kera akagoroba k'ababyeyi kahozeho kugira ngo ababyeyi baganire, babashe kugirana inama, bigishanye kuboha, gutaka n'ibindi nk'ibyo bahuriragamo ari nimugoroba. Hanyuma kakabaho n'ikindi cyiciro cy'abana b'abakobwa bahuraga kugira ngo bigishwe imirimo imwe n'imwe iza ibayobora mu rugo rwabo cyangwa se zabayobora igihe bazaba barashatse. Harimo nko gucunda, gutereka amata, koza ibyansi, kuranga ibyansi n'ibindi byose bijyana n'umuco nyarwanda. akagari kacu kakabuguru ya mbere kimwe n'utugari twose tugize umurenge wa Rwezamenyo abagore bakabyeye karatangijwe ubu karakora abagore bose bahura ku cyumweru aho batuye haraho batuye hari mu tugari abakorera mu tugari abakumashuri ku ntwari abakorera kuri New Hope kugira ngo babashe kuganira byumwe hari kumura tugoroba twababyeye twose ko ari ni twinshi ntagari tune gusa ko tugari ari tune ni twinshi nukuvuga ngo rero iyo bahuye bo bafite ikindi kintu bakora cyumwe hariko cyo gukusanya amafaranga cyangwa se guterana inkunga icyo twakwita ibimene ubu ngubu kugira ngo bikure mu bukene iyo banatangiye gufunguza sako gufungurizanya umurenge sako baguriranye n'abazamituweli kugira ngo babashe kumva ko bari kumwe bose akamaro k'akagoroba k'ababyeyi kubera ko tubona ko cyangwa hariho ingo nyinshi isenyuka ry'ingo zitandukanye nyinshi cyane mu gihe gitoya twaje kubona rero cyangwa se abadukuriye baje kubona ko ari ngombwa ko wenda biterwa no kwigunga biterwa no kwihererana ibibazo bahita bashyiraho akagoroba k'ababyeyi kugira ngo ababyeyi bajye baganira bagirane inama baganire ku bugenga ingo zabo hanyuma wenda iryo senyuka ry'ingo ryagabanyuka ni nako bimeze byaragabanyutse Icyo tuzakoramo ni ugusura abagore kenshi tukaganira nabo bakatugezaho ibibazo byabo tukabagira inama tukumva ibitekerezo byabo mu magambo magufi tuzigishanya uburyo ingo zubaka tuzigishanya uburyo bw'ibyo kubahiriza cyangwa se kubaha abatware bacu cyane cyane ko hari ihame ryaje cyangwa se ijambo ryaje kuvuga ngo uburinganire iyo bavuze ngo uburinganire abagore hari igihe tubitwara nabi tukumva ko umugore ari ukwigira intakoreka ariko noneho ihame ry'uburinganire baje kuri so vuga neza noneho ubu ngubu baryita ngo ni ubwuzuzanye ubwuzuzanye rero ni ukumenya ngo ukuzanya ni iki ni ukuzanya gute n'umugabo ese ni ukwigira akagarara cyangwa se ni ukuba gutuza ugashyira hamwe ukumva ko umugabo ari umugabo ukamuhubahira cyo ukamubutware bwe hanyuma icyo gukora ahubwo noneho tukumvikana ku cyo tugiye gukora twembe numva rero ikigamijwe ari ugusubirana uburenganzira bw'umugore akamenya uburenganzira bwe mu rugo akamenya n'ubw'umutware babana mu rugo hanyuma icyo gihe umugore yitwaye neza mu rugo ngira ngo n'uburere bw'abana bubabwiza by'umwihariko abana b'abakobwa kuko abana b'abakobwa iyo umwana umubyeyi uko yitwaye mu rugo ni nako umwana yitwara ni nako azitwara aramutse ashatse twumva rero ko bizahagira akamaro kugira ngo tubashe gusubirana gahunda zacu n'ingo zacu
Uyu mubyeyi turamushimiye cyane kuri izi impanuro nziza. Tukaba twizera ko naho iyi gahunda y'akagoroba k'ababyeyi yadohotse mugomba kwikubita agashyi. Abadukurikiye mwese iyi ndirimbo ibashimisha.
muhango usabije umusare kumazi nasitare
ikiganiro cyacu rero ubu tugeze muri wa mwanya dutumikiraho abatwandikiye maze bakaduha ibitekerezo byubaka ikiganiro heza ino sahaba umugisha tuguha ikaze muri studio
twongeye kubasuhuza inshuti mwese mukomeje kutwereka ko muteze amatwi ikiganiro heza none ubutumwa bwacu tukaba tugiye kubuhera kubwohejwe na Eseka nabo Ildefonse yagize ati ndabasuhuje mwatugejejeho uburyo kera bashyingiranaga njye mbona impamvu byari nk'itegeko nuko hari hakiri ibintu naho ubu kubura n'inkwano biragoye cyane ubu byose byabaye business gusa na rukundo rukiriho nka kera Claude weje mu karere ka Gisagara umurenge wa Ndura nawe yaratwandikiye ati twumvise musura abandi murabaganiriza mwumvise abanyarwanda bose uburyo babayeho niba bishoboka mwazadusuye mu karere ibyo tubayeho kuko tukiri muri nyakatsi ndetse ko n'imvura itumereye nabi akomeza kandi umukunzi wacu yibaza ati ngo nyakatsi zavuyeho ngo abanyarwanda bose ni bamwe yewe uko tubayeho biragayitse birababaje kandi nibyumvikana mudusuye tukaganira mwamudufashije tukaba twarigutsa ko Korodi ari umwe mu basigajwe inyuma n'amateka utuye mu karere ka Gisagara umurenge wa Ndora ibi akaba yarabivuze nyuma yo gutega amatwi ikiganiro twabagejejeho cyaguha ku mibereho y'abasigajwe inyuma n'amateka tukaba tumushimiye cyane ku cyifuzo cyiza atanze Korodi mwizeze kandi ko tuzabasura bidatinze dukomeza ubutumwa bwacu kubwoherejwe na Vedaste uri mu karere ka Kayonza ati heza muraho nkunda kubahurikira nicishikeye gusa nshimishwa n'ibiganiro byiza mutugezaho mukomerezaho dukomeza ubutumwa bwacu ku gitekerezo cyoherejwe na Shirakera Dieudonne umunyeshuri mu rwunge rw'amashuri indangaburezi riherereye mu karere ka Ruhango aho yagize ati nifuza ko ubutaha mwazatuganiriza ku rubyiruko mu guteza imbere ibihangano byabo aho asanga urubyiruko rutandukanye ruba rufite impano zidasanzwe mwaba mbashimira cyane mwese mwatwoheje ibitekerezo mu kino cy'umweru soza ngaba nabibutsa adresi mwakwifashisha email ni heza cyane @yahoo.fr no kuri Facebook wandika heza program wakwifashisha kandi telefoni zigendanwa zifite nimero 0722221 5387 na 0788 58 39 51. Ikiganiro heza kikaba gitangwa ku wa gatanu saa sita n'igice z'amanywa ku wa gatandatu saa kumi n'ebyiri z'umugoroba ndetse no ku cyumweru saa 12 n'igice z'umugoroba. Ndi ku ijana kandi n'ibice bitatu FM Radio Nijwi rya Amerika.
Arakoze cyane Innocent Umugisha kuri ubu butumwa atugejejeho. Kandi namwe mwese mukomeje kudutera inkunga y'ibitekerezo, turabashimye cyane. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi twavuze ku munsi mpuzamahanga w'amahoro, aho twaganiriye n'urubyiruko rwari ruteraniye kuri Stade nto y'i Remera. Twumvise kandi ibyo Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge ivuga ku gipimo cy'amahoro u Rwanda rufite kugeza ubu. Mu gusoza tukaba twakurikiye impanuro z'umubyeyi uyobora abagenzi be mu murenge wa Rwezamenyo, aho yatuganiriye ku kamaro k'akagoroba k'ababyeyi. Nshuti, mwari mudukurikiye rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi naha tugisoreje. Kikaba gitegurwa na Forum de Jeunes Gira Amahoro, mukagikurikira kuri Radio Mudatenguha, Ijwi rya Amerika.
Tubifurije komeza kunezezwa na gahunda Radio Ijwi rya Amerika ikomeza kubagezaho aho muri hose. Muri studio mwari kumwe nanjye Vete Musabye Maria, fatanyije na Olivier Sati Basumbari nawe wari uyoboye iki kiganiro. Bye bye.
You better.